ubatshele iqiniso mina usuyobatshela kanjani naseketuze wakho wahluleka ukubatshela iqiniso mina usuyobatshela kanjani naseketuze wakho awuhluleka ukubatshela iqiniso mina usuyobatshela kanjani naseketuze usuyobatshela kanjani naseketuze wakho wena usuyobatshela kanjani naseketuze wakho wahluleka ukubatshela iqiniso mina usuyobatshela kanjani naseketuze wakho khona umuntu ovele ungamthembi nje umbuzo ubona ukuthi lona ngabhethela abantu mawenze khona umuntu obuye ungamthembi nje umbuzo ngelilanga kuyokwenza kakukhulumela wahluleka ukubatshela iqiniso mina usuyobatshela kanjani naseketuze wakho ngeke ngithuke mathi wakhona izinto ezimbo zisho kimi ngoba wahluleka ukubatshela okude mina usuyobatshela kanjani naseketuze wakho yabo muzi yathi yakwatuzuma mbabangeluthi angabuya chibeni yabo muzi yathi yakwatuzuma mbabangeluthi angabuya chibeni yabo muzi yathi yakwatuzuma mbabangeluthi angabuya chibeni
Yeah, I'm not sure.